Gachi, your godfather. Ziwa napenda kuburn.
Gachi B.
Yoro mi yoro. Hit song. Yo my baby jobo. Hit song. Alamba, alamba. Hit song. Dampa kamoro. Hit song. Omi nai nai bele nilipe nisepe. Chibudia katoa mbagala. Hit song. Nani kama mama. Pistani bela. Human nature hakuna kulala. Basi mwambie aje. Hit song. Tatema. Hit song. Sugar, sukari, lamba tena. Hit song. Maisha na muziki wakasema. Hit song. Sponsor ni achie mayo wangu.
DJ, DJ, Brimstone. Ebu rudia iligoma kama ringtone. Ya ukucha, washa ma sing song. Basi fanya unaripitiliwe.
It's song. It's song.
Fanya unaripitiliwe.
It's song.
It's song. Oya DJ, fanya unaripitiliwe.
It's song.
Unkonkona kitambita wezana. Taiye kota kama wasama. Gola mide, tende motibana. Tamu wajanja, you my banana. Kama unachuki vami wani.
Wana unagere.
Tanasha na dona.
Wana unagere.
Babantu kuwa juu.
Wana unagere, kere, kere. Wana unagere.
Kanyagia, uno. Chapa fimbo wasike miguno. Wa Jerusalemu wakasema. Kwani na waume
DJ, DJ, Brimstone. Ebu rudia iligoma kama ringtone. Ya ukucha, washa ma sing song. Basi fanya unaripitiliwe.
It's song. It's song.
Fanya unaripitiliwe.
It's song.
Oya DJ, fanya unaripitiliwe.
It's song.
Fanya unaripitiliwe.
Hit song. Hit song.